Amanya bampita muweleza Tadeo, ayakirizwa kuweleza Yesu n'emikolwa bye. Isaya agamba bw'ati 5:9 nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde, n'okuyinza nekutayinza kulokola, n'okutu kwe tekumugadde, n'okuyinza nekutayinza kuwulira. Naye olw'obutali butuukirivu waffe Yabisobola Yesu, yabisobola Mukama, byonna ebitusi byabange byalina ekisulumuzo mulokole. Bweyogera kigambo bugambo ng'olina okukkiriza mu mutima, mukono gwe teguyimpa wadde mulabe wagenda kuswazibwa. Yabisobola Yesu, yabisobola Mukama, byonna ebitusi byabange byalina ekisulumuzo mulokole. Bweyogera kigambo bugambo ng'olina okukkiriza mu mutima, mukono gwe teguyimpa wadde mulabe wagenda kuswazibwa. Yabisobola Yesu, yabisobola Mukama, byonna ebitusi byabange byalina ekisulumuzo mulokole. Bweyogera kigambo bugambo ng'olina okukkiriza mu mutima, mukono gwe teguyimpa wadde mulabe wagenda kuswazibwa. Balira wapasita bwe basekanga
nga Mukama muyimusiza, mufuseka mafuta gonna amufude ekitonde ekijja.
Balira bakkanisa gye basekanga
nga Mukama gimusiza, gifuseka mafuta gonna era nga giwadde omukisa.
Balira baddewo gwe basekanga
nga Mukama muyimusiza, mufuseka mafuta gonna amufude ekitonde ekijja.
Balira balonadi gwe basekanga
mufude chitonde chicha
balira macheyo gwe basekanga
ngamukama moye musisa mufuseka mafuta gona amufude chitonde chicha
balira bavisioni gwe basekanga
ngamukama moye musisa mufuseka mafuta